Praise the Lord.
Mayidunyiswe inkosi.
For a wonderful hope and confidence.
Ngalo ithemba elimangalisayo nokungafihlisi esinako ngaphakathi kwethu.
I go.
Wathi ndihamba ndiya kunilungisela indawo. Ndiza kubuya ndize ndinamkelele kum ngokwam ukuze apho ndikhona mna nani nibe khona. Siyakholwa ukuba uza kusalisekisa isithembiso sakhe, kwaye siyakholwa ukuba kuzokwenzeka kwixesha lethu. Ndiyakholwa oku ngengqiniseko epheleleyo ngokubhekisele kwilizwi likaThixo. Kwaye abanyelisi bangathi oku kudala kwavakaliswa. Abantu abakholwayo kudala bakuthetha oku.
But centuries ago, Bible prophecy had not yet been fulfilled.
Kudala bakuthetha oku inkulungwane ezadlulayo.
This is the day when God's word is being fulfilled.
Kwinkulungwane yayisisithembiso ngekazaliseki, kodwa elixesha apho ilizwi likaThixo lizaliseka ngeendlela ezininzi. Kwaye yathi inkosi, xa nizibona zonke izinto zisenzeka, nyusani iintloko zenu, kuba niyazi ukuba imini yenu yentlawulelo isondele. Abanye sebetshilo bathi siyakwazi oko. Nanku umahluko, ngoko uyakwazi ukuba intlawulelo yenu isondele. Kukhona isiqinisekiso esikelelekileyo, ingqiniseko esekelweyo ngokweBhayibhile, ngokubhekisele kwilizwi elingena konakala likaThixo. UThixo bayagxibe, abantu bayasihleka, kodwa ngela xesha imilomo yethu izawube igcwele luvuyo kukuhleka, kwaye imilomo yethu igcwele ludumo. Ndikutshilo ngaphambili banamhla ngabonakala ngathi siziyatha, kodwa ngalamhla izoba ngabanye abazawumabela olo hlobo. Kwaye siya kuvuya sibe nenkosi ngonaphakade. UPawulos wabhala, ngoko ke thuthuzelanani ngala mazwi. Kukhona ukuthuthuzelwa kuko oku. Sele sicule amaculo amangalisayo, sele hambe kwindlela apho umoya kaThixo afuna ukuqhubeka ngayo nathi. Kakhulu iliculo sicule ngalo elithi oli yovuyo. Ndiye ndakhumbula nje uMathewu isahluko samashumi amabini anesihlanu, abanye babe ne-oli eyaneleyo, abanye bengenayo. Abanye bangene buqaqawulini esidlweni somtshato, abanye zabangene. Lilizwi elibaluleke linjani namhlanje. Kubhale kuMathewu isahluko samashumi amabini anesihlanu, ngomso ingaba yinyaniso ukuba abanye bathe bangena kwisidlo somtshato, abanye bashiyekela ngasemva. Ngomso ilizwe likuMathewu isahluko samashumi amabini anesihlanu namhla singaba kukuzaliseka okumangalisayo kwabanye, ibe sisiphoxo esibi kakhulu kwabanye. Ingaba ungaqonda na uba kubaluleke kangakanani na ukushumayela ivangeli epheleleyo enenjongo yokuba ilungise ibandla, ililungiselele lo mhla unobuqaqawuli umangalisayo wokubuya kwenkosi yethu ethandekayo, uMsindisi, ewe umyeni wethu. Ngokubhekisele kumtshakazi, ungumyeni. Ngoku iloo nto isibhalo sisithetha ngesidlo somtshato sangokuhlwa, zonke iintetho soloko zinendawo yazo. Ukuba sithe safunda ukuba sisoloko siyeka yonke intetho apho ibhalwe khona, kulo mxholo ibhalwe ikuwo. Loo nto ingaba selisincedile. Ndiyacela ungahlali apha unenjongo nje, khululeka uvumele ilizwi lenkosi uba lithethe nawe. Ndithanda ukuqala ngesibhalo esikuZakariya isahluko sesine. KuZakariya isahluko sesine. Umqolo wesithandathu. UZakariya isahluko sesine umqolo wesithandathu. Saphendula sathi kum, nali ilizwi likaYehova kuZerubhabheli lisithi, akungabukoti, akungamandla, kungomoya wam, utsho uYehova wemikhosi. Hayi umvangeli omkhulu okanye umprofethi, inkosi ngokwayo ifuna ukusebenza ngamandla ngawumoya wayo ize iphumelelise yonke into enyanzelekileyo. Kuba izinto zokomoya zinokuphunyeleliswa kuphela ngawo umoya. Kwayengenyaniso siyakudinga ukusebenza okungqalileyo komoya engcwele ngokuvela ezulwini ngoku apha ekugqibeleni, njengoba kwakunjalo ngoko ekuqaleni. Kumprofeti omnye uZakariya isahluko seshumi ithi, kumele ndicele ngako oku xa besicula izantyalantyala zemvuya mvula siyazidinga, izantyalantyala zentsikelelo zemvula. KuZakariya isahluko seshumi, celani imvula kuYehova ngexesha lemvula evuthisayo nemvula yangaphambili. Ngoko ke kokubini, hayi kuphela imvula evuthisayo kodwa imvula yangasemva, uThixo ukuthembisile kokubini elizwini lakhe. Ngoku izantyalantyala zemvula eziyintsikelelo soloko ziqhagamshelene nokuthululwa nokusebenza komoya engcwele. Sinezibhalo ezikhethekileyo ekumele sinike umdla wethu kuzo. Thanda ukufunda ezimbalwa kuzo. Umzekelo, kuIsaya isahluko samashumana nesine. KuIsaya isahluko samashumane anesine. Umqolo wesithathu. Isaya isahluko samashumane anesine. Umqolo wesithathu. Ngokuba ndiya kugalela amanzi phezu kwabanxaniweyo nemiqukuqela yamanzi phezu kwelizwe elomileyo, ndiya kugalela umoya wam phezu kwembewu yakho nentsikelelo yam phezu kwenzala yakho. Ukuthululwa komoya kuqhagamshelene nentsikelelo zikaThixo, kwaye le ntsikelelo kumele ihle phezu kwembewu engcwele, ihle ngokobutyebi. Kwaye ndiyacela wonke umntu ngokuvela kwinzwi lentliziyo yam ukuba angayivuleli igumbi ingcinga ethi, hayi andikabi yile nto kufanele uba ndibe yiyo, kwaye ndiyithandile nto naleya, kwaye ngokuqinisekileyo nenkosi ayiyithandi. Masithembeni uThixo, sihlanganele injongo yoba samkele uncedo khona ukuze umoya kaThixo ukwazi ukuqhubeka usebenza ngaphakathi kwethu. Ukuba yonke into ngathi ibilolo hlobo loba siyamkholisa kakuhle uThixo kwinto zonke, ngoko bekunokwenzeka nje uba kwenzekayo kuEnoki uba uThixo ngebe sele sithathile, kodwa ulindile ide ifike imini apha kusithabatha siye ekhaya siye kuqaqawuleni bakhe. Izibhalo sele sizifundile zithetha ngokucacileyo. UThixo ufuna ukuthulula umoya wakhe, akukho ngamandla, akukho ngabukoti, kungomoya wam, itsho iNkosi. Kumele kwaye kunako kwenza kuphela ngawo umoya kaThixo, soloko kungokwelizwi likaThixo kwaye namhla sizawuba nofundo lwebhayibhile ebukhoneni bukathixo. Akusoloku kudinga uba kushunyayelwe umntu ngamandla akhe onke apha ebukhoneni bukathixo. Sinokuzipila elizwini
that we completely rid ourselves of them and think as God thinks and say what God has said.
Kodwa kumele sicela uThixo ukuba asivumele basishiye ngasemva ukucinga kwethu size sizintywilise kwiingcinga zikaThixo. Uyazi kunyanzelekile nje ngokuba ngenxa yemfundiso ezininzi nembono kunyanzelekile ukuba sizisuse kuzo size sicinge ngendlela uThixo acinga ngayo, sithethe loo nto uThixo ayithethileyo, sikholwe ngendlela esijonga isibhalo. Yazi kungenzeka amatyelo amaninzi uba xa omnye ethetha ngamava ubhaptizo lomoya ongcwele kunye nesipho esathulwayo kuze kunikwe abantu kungavela ingxoxo, ukuba bendithendathanda ndaba nothando okanye iziqhamo zomoya, ndiyacela masiyeke yonke enye into, siyeke le ndaweni yayo. Siyeke iziqhamo zomoya apho kumele zibekho, nezipho apho kumele zibekho, kwaye ndifuna ukuthetha oku ngokucacileyo. Asizuba nayo nenye okanye enye enyanisweni singenalo ubhaptizo lomoya ongcwele. Ukuvile oko nditsho nasiqhamo nasipho zingaphayana ngaphandle kuba umoya uthululwe, apho iziqhamo nezipho zihleli khona. Emva koko ikhona enye ingcinga ibaluleke kakhulu. Xa sifundile izwi likaThixo, omnye kumele anike umdla, umntu kumele anike umdla ukuba ingaba sithetha ngamava okanye sithetha ukuba ibandla lisebenza kanjani. Njengebandla eligcwaliswe ngumoya ngezipho ezahlukileyo nolungiselelo neofisi nokusebenza kwazo yonke loo
nto.
Ngoku xa kusiwa kumava kumele sithabathe kuphela izibhalo ezicacisa amava, hayi ezinye ezingacacisi ngamava. Ingaba icacile loo nto? Ingaba niyenalala kakuhle nonke? Ingaba niyalandela ngoku ingcaciso? Oku kubaluleke kakhulu. Xa ufunda emva kwexesha malunga nobomi bebandla, uThixo wayesebenza izipho zomntu ngamnye akuthethi malunga namava kodwa malunga nabo bathe baba namava kunye noThixo. Mhlawumbi ndingakutsho ngokucacileyo kuze wonke umntu aqonde. Nabani ofunda incwadi yokuqala abaseKorinte isahluko seshumi nesibini ukuya kumqolo wamashumi abini anesibhozo abhekisele ke kumava ngazo ezo zibhalo, wenza impazamo enkulu yobomi bakhe ngoba ithi ngaba bonke bathetha ngeelwimi, ngabaprofetha bonke, ngaba ngabaprofethi bonke, ngaba ngabapostile bonke, hayi uThixo uthe wahlula izipho kodwa isibhalo asibhekiselanga kumava obhaptizo lomoya ongcwele. Siqondile loo nto? Ngokuqinisekileyo kunyanzelekile ukuba kukhona indawo apho kumele kwenza izinto ngokugqibelelo ngokucokisa loo ndawo libandla likaThixo ophilileyo. Izipho uThixo azikhuphileyo ngalo ubhaptizo lomoya azifani, ngokunjani nawe ungakubona oku. umzekelo kuba khona umuntu othe waba nesipho sempiliso bekungayi kubakho sidingo sokuba kusiwa abantu eJerusalem khona ukuze isithunzi sikaPetros siwe phezu kwabo as uPetros abeke izandla kumakholwa athi philani philani yayiqonda loo nto ngoku babengazuthatha itshefu kaPawulos beyokuzibeka phezu kwabagulayo ukuba onke amakholwa ebephila ngokungqonge oko benesipho esinye ngoko loo nto ibingazunyanzeleka wonke umntu ebenokuyenza into hayi ayiyindlela uThixo asebenza ngayo indlela uThixo asebenza ngayo uthe wahlulahlula amalungiselelo nezipho umprofethi akadingi uba bengumpostile umfundisi akadingi uba bengumvangeli kanje uba umvangeli engadingi uba bengumfundisi umsebenzi nezipho endlini kaThixo ebandleni zahlukile kwaye kukhona umzekelo xa sithetha malunga namava okugcwaliswa ngumoya ingcwele kungenzeka ukuba abantu bafunda izibhalo ezingcwele emva koko ngengcinga yabo bangathabathi impendulo evela elizwini likaThixo kodwa bengakhange baqonde oku ukuba impendulo yabo baze baphinde into abanye ekudala beyithetha ixesha elide bangakhange baqonde uba le nto bayithethayo ayihambisani nesibhalo imiqolo emibini yebhayibhile uyicacisa le nto izenzo isahluko sesibini izenzo isahluko sesibini umqolo amashumi amathathu anesixhenxe namashumi amathathu anesibhozo izenzo isahluko sesibini umqolo amashumi amathathu anesixhenxe ukuya kwesibhozo ke kaloku bathe bakuva oko bahlabeka entliziyweni bathi kuPetros nakwabanye abapostile madoda bazalwana sithini na uthe ke uPetros kubo guqukani nibhaptizwe nonke ngabanye egameni likaYesu Kristu ukuze nixolelwe izono niya unikumdla kwelizwi lithi niya niyakwamkela isipho somoya ingcwele bangaphi ihlelo lonke mhlawumbi namaninzi bathe bajika loniya bathi sele namkele isipho somoya ingcwele kwaye ngubani waziyo mingaphi iminyaka oko befundisa ukuba wonke umntu othe wabhaptizwa emanzini usele gcweliswe ngumoya ingcwele yimfundiso yamahlelo onke nabanye abaninzi abaniki umdla kwisibhalo banike yabo ingcaciso bayifunde beyifunda kulo ibandla omnye amadoda amakhulu ndiyakholwa engukant wathi omnye kumele afunde yonke into esibhalweni angangezinto kuloo nto ayifundileyo into ayifundeyo mayibeyile ayifunde kwibhayibhileni hayi uba ongeza into esengqondweni yakhe xa isithi apha niyakwamkela okanye nize namkele eso sisithembiso esinikwa umntu othe waguquka wabalikholwa kwaye ubhaptizwe emanzini sisithembiso esinikwe lo mntu othe wabalikholwa kodwa ithethi ukuthi esele kuzenzekele nje uba wamkele le nto ibithenjisiwe mhlawumbi kumele abe namava kuqala Sibona into enye kunye no Paulus. Afike Efes. Ngokwezenzo isahlo seshumi nethoba. Apho umdla wakhe ungundoqo kwelaqela lamakholwa wosithi, ngaba nimamkele na umoya ongcwele. Ngoku kuze lizwi kwakhona. Xa nithena bangamakholwa okanye emva uba nithena bangamakholwa okanye sukele uba nithena bangamakholwa. Usukele, eqaphele. Xa ufunda izibhalo ezingcwele, omnye kumela nikumdla osondeleyo kumazwi ukuze umntu angaliphosi inqaku, mhlawumbi akhokele abanye balahleke. Ngokunjalo kuyafundiswa ngokwesi sibhalo ukuba abantu sele bamkela umoya ongcwele. Paulus wabuza, ingaba namamkela na umoya ongcwele? Abantu babenyanisekile bathi, asiwazi nokuwazi thina umoya ongcwele. Emva kokungekho okuninzi ngaphambi nasemva, into enye nje umthandazo nokubekwa kwezandla. Umoya wehla phezu kwabo, bathetha ngeelwimi baze baprofetha. Ndithanda ukunqala nje kweli nqaku, ukutsho kulwimi lethu elithi ngokugaya kubi, bububi obukhulu esiphetheyo ngaphakathi kwethu. Andiyazi ukuba bangaphi kuna bakwaziyo oko, ukuba ulwimi lungenza ubungozi obungakanani na, okanye sele bubenzile, mhlawumbi hayi olwakho, mhlawumbi wena ungabekelwa bucala. Kodwa ukuba sinyanisekile ebukhoneni benkosi, ngokuqinisekileyo sonke sithe kwinqaku elithile sasilela ekugcineni ulwimi lwethu, kodwa ukukhawuleza sakhawuleza sabasa umlilo. Njengoba sifunda apha, ilwimi lelona lilo lodwa ilungu elikwaziyo ukuphemba umlilo, umlilo wesoko. Ngakhawuleza kangakanani na intetho ethethiweyo ize yenze umonakalo ongena ukulungiswa. Singangayiqapheli loo nto, kodwa abantu abathi bavubunzima kuloo nto bayazi. Kanye kwesi sizathu ke, ngoba malwimi ethu akanakuzilawula ngokwawo, uThixo uyalele kuba ulwimi liya kuchukunyiswa ngumlomo kaThixo. Hayi kuphela uba umoya uyehla, kodwa olu lwimi ngokunjalo liyavuthisa ngumoya ongcwele. Injongo yintoni? Khona ukuze ikwazi ukuvakalisa ngoku izenzo ezikhulu zikaThixo njengelwimi elitsha, ukuze kube khona ubomi obutsha obungcwele kumphefumlo womntu ngoku ohlanjululweyo ngawo umoya kaThixo. Kwaye umntu othe wathanjiswa ngomoya angathi ngoku ngendlela elungileyo avakalise izinto athe yena ngokwakhe waba namava ngazo kunye noThixo ezenziwe yiNkosi. Ngoko ke ulwimi lwekholwa luthwe ngenyaniso lagcwaliswa nguThixo kwasekuqaleni nje. Singangayiqondisa onke ngokupheleleyo le nto, kodwa ndikholwe ibaluleke kakhulu. Ngemini yePentekoste amakholwa zange amkele amehlo omlilo okanye iindlebe zomlilo okanye impumlo ukuze baphefumle ngcono. Kwenzekani pha? Kwabonakala kubo ilwimi ezabekayo ngathi zezomlilo, zahlala phezu kwabo ngabanye, bonke bagcwaliswa ngumoya ongcwele. Asikholwa kwinto eyenzeka ngoku kwiinkqubo zamahlelo apho abantu bashukumisa iintloko zabo, ngamanye amaxesha bashukumise amalwimi abo bathethe into kubo. Siyakholwa kubhaptizo lweBhayibhile ngokomoya, ngomoya nangomlilo. esithi lo msebenzi wenziwa nguThixo kumele sibe nalo mafa sonke, ngaba siyavumelana naloo nto, ayikho enye indlela. Uyabona kumprofethi Isaya nakuyoweli uThixo selegqinisile ngendlela ebalulekileyo kumnqophiso omdala into enokwenzeka kwaye yenzeka ngomhla wePentecost waqhubeka. Soloko ibandla likaThixo ophilileyo elilapha kulo mhlaba, into eyenzekayo ekuqaleni yenzeka kude kube sekupheleni. Ndikholwa ibandla langaphambili libandla lokuqala, alikho elinye. Kwaye into esiyifumana kuncwadi yezenzo, kwaye awukho omnye umlinganiselo wobhaptizo lomoya ongcwele ngaphandle kwalo sawushiyelwa esibhalweni. Kumele sijongane nayo nawo lo mxholo phambi koThixo size sikholwe nje kuba uThixo uneenjongo ezilungileyo ngathi. Akafuni namnye ukuba shiyeke ngasemva, ufuna ukuba ngemini yokubuya kwakhe abanga bakhe abathe wabathanda wabahlangula eCalvary baza kukhokelwa kuye, kwaye umoya wakhe ngokunjalo uza kuvelisa inguquko. Ndithanda ufunda lo mxholo lapha kumprofethi uYoweli kwiibhayibhile zethu, kuyoweli isahluko sesithathu umxholo wokuqala. Kodwa kwisifrentshi nakwisilungu nakwisixhosa ufunyanwa kuyoweli isahluko sesibini umxholo wamashumi mabini anesibhozo. Kwizahluko kwahluliwe apha kwiibhayibhile zethu kuyoweli isahluko sesithathu kwezinye inguqulelo kuyoweli isahluko sesibini umxholo wamashumi mabini anesibhozo. Apha ithi kuya kuthembeni kokuba njalo ndithulula umoya wam phezu kwenyama yonke, baprofethe oonyana benu neentombi zenu, amadodana enu amakhulu aphuphe amaphupha, amadodana enu abone imibono. Ngokunjalo ke eso yayisisithembiso awasinikayo uThixo ngaye umprofethi Isaya isahluko samashumi amabini anesibhozo. Kwenziwa kwacaca into uThixo wayefuna ukuyenza, kwaye siyabulela kuye ukuba wakwenza. Akekho umntu odinga uba alinde namhla alinde umoya kaThixo. Umoya kaThixo seluthululiwe kwaye ukho ngenxa yethu sonke. Isaya isahluko samashumi amabini anesibhozo umqolo weshumi nesibini. Ewe, singafunda umqolo weshumi elinanye neshumi nesibini kuIsaya isahluko samashumi amabini anesibhozo umqolo weshumi elinanye uya kushumi nesibini. Inene uya kuthetha ngentetho ethintithayo nangalwimi lumbi kwaba bantu, watshoyo kubo ukuthi nantsi indawo yokuphumla, phumzani abatyhafileyo, nantsi indawo yokunyamnyeka, basuka abavuma ukuva. Sicinga ngenyaniso yoba sibhabhela kwaSirayeli ngomso, ndikujonge kakhulu oko ngaphezulu kunangaphambili. Ndithe ndafunda kwakhona umprofethi Isaya ngokukhethekileyo Isaya isahluko sesibini, kwaye apha sele sinako esibhekisela kuwo kumaxesha esiphela, hayi kuphela oko kodwa shwankathelwe kuIsaya isahluko sesibini umqolo wesibini ithi, ke kaloku kuya kuthi ekupheleni kwemihla intaba yendlu kaYehova ivelele ezincotsheni zazo iintaba, izongamele induli zibe ngumsinga ukuya kuyo zonke iintlanga. Kuya kuhamba izizwe ezininzi zithi Zani, sinyuke siye entabeni ka Yehova, endlwini ka Thixo ka Yakobi. Asiyalele indlela zakhe, sihambe ngomendo wakhe. Kuya kuphuma umyalelo eZion, nelizwi lika Yehova eYerusalem. Sonke esake saba seYerusalem siyazi ukuba itempile, intaba etempile, intaba iZioni, bayana unyukela kwentaba iMoriya. Xa Abraham wabingela ngonyana wakho Isake, siyazi ukuba isakhiwo sesidlo sokugqibela sangokuhlwa, apho kwathulwa khona umoya ongcwele, sisakhiwo esinye esithe sagcinwa kude kube yile mini. Kudala ndaya phaya namatyeli amaninzi kwintaba iZiyoni, entabeni eZiyoni eYerusalem. Imfundiso yenyaniso kulapho ivela khona yaya kulo lonke ihlabathi. Andinakuzisola okanye ndirhoxise ngokwenza oluphawu apha ukuba ukudubadubeka kuvela eRoma. Imfundiso zobuxoki zivela eRoma zaya kulo lonke ihlabathi. Imfundiso yenyaniso yavela kwintaba iZiyoni eYerusalem, apho abaprofeti nabapostile, apho inkosi yethu ngokwayo yahamba yathi, ndiyenyulile iYerusalem, isisixeko sokumkani omkhulu, kwaye siyavuya enkosini uba ithe yasibuyisela kuqobo ngenyaniso ekuqalekeni, yanga ngokunjalo ngaphumelelisa ekusifikiseni phayana, hayi kuphela njengemfundiso okanye ngolwazi, kodwa ngokunjalo ngawo amava kunye noThixo wethu. Yanga la mava ngentsebenzo yawo, ngazo izipho neziqhamo zomoya, singazinikwa sonke ukuze sibe libandla elisikelelwe nguThixo, saxhotyiswa ngamandla omoya, sashiyeka ngokugqibeleyo siphaphamile, kwaye sizendlale eluthandweni lukaThixo. Sithethile apha oko ngaphambili eGolgotha, inkosi yethu umsindisi yaqondakalisa uthando lwayo ngenxa yethu, ngokuba uThixo wenjenje ukulithanda kwakhe ihlabathi. Kwaye ndicinga uba bekuyizolo okanye mine phambi kwayizolo xa ndathi enkosini emthandazweni ukuba kumele ajongane nebandla lakhe ngoku ngothando olunye awalutyhilayo eGolgotha. Uyayiqonda into endiyitshoyo? Ukujonga ngaphaya uzuxolele, axolele konke ukusila kwethu, kulambatha kwethu, buthathaka bobuntu, nemilwelwe yethu ngokunjalo nemisindo, aze asijonge ngenceba kwezo zinto. Njengoba kubhaliwe kwathiwa uvuyo luthe lwangana nomgwebo, sithe saboniswa inceba. Uthando lukaThixo alibhalwanga kuphela apha kule ncwadi kaThixo. Uthando lukaThixo lwabonakalaliswa eGolgotha, kwaye kumele thululelwe entliziyweni zethu ngawo umoya ongcwele. Kubhaliwe kwabaseRoma isahluko sesihlanu umqolo wesihlanu uba uthando lukaThixo luthe lathululwa ezintliziyweni zethu ngawo umoya ongcwele. Ngoko ke okokuqala kukuthululwa komoya, emva koko ibe ziziqhamo zomoya. Ngaphandle kokuthululwa komoya azikho iziqhamo zomoya, azikho izipho zomoya. Ngokuthululwa komoya kukhona iziqhamo zomoya, bekhona izipho zomoya. Abaninzi bathi xa befuna uGalati sahluko sesihlanu umqolo wamashumi amabini anesibini, isiqhamo somoya kusesi ngokunjalo ke bedwelisa iziqhamo ezilithoba zomoya. Kodwa ndikholwe nokuba sicinga ukuba sinaluthando, uvuyo, uxolo, shiye kumbuzo ingaba luxolo luvuyo ingaba ziziqhamo esithe saba nazo okanye ziziqhamo umoya ongcwele kaThixo othe wasebenza kuthi. Andifuni nje uba nothando, kodwa ndifuna uba nothando lukaThixo, uthando lukaThixo othe lathululelwa entliziyweni zethu ngawumoya ongcwele. Ngoko sidinga ukuthululwa komoya, sidinga ubhaptizo lomoya. Siyakudinga, ndikholwa ithi amen. Khululeka ukuba uthi amen ngoku kwakhona khona endaweni yoko ndinganxunguphala apha. UThixo uthembekile, unenjongo zokwenza oko wakwenza ekuqaleni kude kube sekupheleni. Mhlawumbi omnye angathi ngaba kunyanzelekile uba ushumayele ngale nto kwakhona. Oh ewe, jonga, soloko kukhona abantu abatsha abazibandakanya kunye nathi, kwaye sivela siphuma emahlelweni ahlukileyo, kwaye sisenezinto ezithilwe entliziyweni zethu neengqondo apha. Ucikido luyinyaniso lweBhayibhile luyadingeka. Kungenjalo singabe sibaleka ngokulambathayo kungekho nzuzo apha sihlanganele ebukhoneni bukaThixo khona ukuze sive into eyavakaliswayo abakhona amava ngayo ekuqaleni ukuyikholwa ukuze sibe namava amanye. Jonga, mhlawumbi ilizwi lidinga uba litshiwo apha ngokunjalo. Xa sijonga kwiimeko ezithile okanye kubantu abathile okanye kwiziganeko ezithile apho izinto zithe azahamba kakuhle, kwaye mhlawumbi ngoko kufikele kwisigqibo soba kuthiwe ukuba esiya sisiphumo, ngoko ke ngangcono ndiphile ngaphandle kwayo, hayi mna, hayi mna. Kwaye apha nonke ndingafunda kumaHebhere isahluko sesithandathu ngentliziyo. Nokuba kukhona abantu abathi bawe bamke ababekhe bangabaxhamli bomoya ongcwele bangcamla amandla elizwe elizayo, bafumana ilizwe likaThixo elixabisekileyo ukuba ngoko bona bahamba kwindlela yabo ngethuba elithile, oko akundenzi mna uba ndingaqhubeki ndibambelele kuThixo ndibe namava ngento athe wayithembisa. Umzekelo wethu ayizozinto ezihamba gwenxa. Umzekelo wethu ulapha elizwini likaThixo, kwaye ndiyakholwa ukuba iNkosi iza kusinika ubabalo oba sifumane umlinganiso inyaniso kule mihla. Ukundileko okugqibeleleyo, kodwa kungenjalo silokukhuthala kwangaphakathi phambi kobuso bukaThixo. Kanye kwakhona ndithanda uba ndithi masingajongi izinto ezithi ngendlela ethile zingahambi kakuhle endleleni, kodwa masijonge enkosini. Ungathi ewe wabhaptizwa ngomoya okuwenza oku nokuya, ungayenzi loo nto. Jonge enkosini, nguye obhaptiza ngomoya nangomlilo, nguye ozisa ibandla lakhe olenza ligqibelele ngokuqinisekileyo. Ukuba sijonge izinto ngendlela yasemhlabeni yokubona, singathi baninzi ababhaptizwe ngomoya phayana kwintshona yonxumele Melika bangaphezu kwezigidigidi ezilithandathu, kodwa bahamba ngendlela zabo. Bayazi inyaniso yeBhayibhile, kodwa bayeke bahambe, bayeke bahambe. Babathe bangcamla ubuqaqawuli basezulwini, abazivumela ukuba bakhokhelwe ngumoya kaThixo kuyo yonke inyaniso. Ngoku uThixo kumele bayeke bahambe, kodwa thina sifuna ukukhokelelwa kuyo yonke inyaniso. Sifuna uba namava kunye noThixo, asifuni uba namava nje kunye noThixo ukuze sibonise abantu ukuba sinamava kunye noThixo. Silungele ukuba sihambe yonke indlela kunye naye, silikholwe lonke ilizwi likaThixo, sibe namava ngayo yonke into ayithembisileyo elizwini lakhe. KuMateyu isahluko sesithathu sifumana ilizwi eliqhelekileyo kwintshumayelo kaYohane uMbhaptizi owakuthethayo apho kuMateyu Isahluko sesithathu. Umqolo weshumelanye neshumelesibini. Mna okunene ndinibhaptizela enguqukweni ngamanzi. Kodwa lo uzayo emva kwam unamandla kunam. Ozimbadada ndingakulingeneyo ukuziphatha. Yena ke uya kunibhaptiza ngomoya oyingcwele nangomlilo. Omnyazi wokwela usesandleni sakhe. Uya kusicokisa kuthi tu isanda sakhe ayibuthele kuvimba ingqolowa yakhe. Kodwa unumqhuqu uya kutshisa ngomlilo ongacimekiye. Ngoku yonke into isesandleni sakhe. Ake kumshumayeli ekumele ukubatshayele phana kwisanda onomnyazi esandleni sakhe. Inkosi kuphela akekho omnye, zonke sixhomeke kubaba lolwakhe. Kwaye akekho umntu onokugweba okanye akhalimele omnye ukuba uThixo khangabe nenceba kuthi. Ngesingekho lapha sonke namhlanje, ngesingekho sendleleni eya kubomi obungunaphakade, konke lubaba lolukaThixo. Ngemini yePentecost, njengoba senditshilo, moya kaThixo wehla phezu kwentlahlela, phezu kwabazalwane bethu nodade. Kwayikhumbula ke uThixo ukhokhela yonke into ba ivelise ngokohlobo lwayo. Njengoba onyana bokuqala neentombi zikaThixo zazalwa, njengoba uzalwa kwisizalo sentseni isitsho pha kwindumiso, ngoko ke ngomhla wePentecost uThixo wafumana ibandla lakhe ngendlela engummangaliso, wahlisa umoya wakhe phake kwenzeka. Ndiyakufundela kubhaliwa nonke nakwasi. Ndifunda umqolo wesithathu kwizenzo isahluko sesibini.
There were about 120 of them, and it was not 10 or 50 who were baptized with the Spirit.
Kwabonakala kubo iilwimi ezabekayo ngathi zezomlilo lwa olo lwahlala phezu kwabo bonke ngabanye. Kwakho malunga nekhulu enamashumi amabini kubo. Kwakungekho ke abalishumi okanye amashumi amahlanu ababhaptizwa ngomoya. Yayi ngaphezu kwabo bonke ngabanye, akukho kukhetha, kukholwe. La mava ngawomntu wonke othe wabalikholwa walandela iNkosi. Niza kufundela kwakhona. Kwabonakala kubo iilwimi ezabekayo ngathi zezomlilo lwa olo lwahlala phezu kwabo bonke ngabanye. Bazaliswa bonke, hayi abathile, bazaliswa bonke ngumoya ongcwele. Baqala ukuthetha ngalwimi zimbi njengoko umoya wayebanika ukuba bathethe baphimisele. Yinto ebhaliweyo apha yithi nje amen kuloo nto. Kungatshiwo kwixesha ngexesha uamen. Awubhekiseli kulo ufundayo apha, kodwa ubhekisela kwinto efundiweyo yavakala. Amen. Sinokuvumelana kwangaphakathi kwaye asinachasa entliziyweni zethu. Ingaba sifuna uThixo uba azithile, ingaba yimeko esondele entliziyweni zethu uba ibandla lixhotyiswe ngamandla avela phezulu. Asinayo enye indlela. Ukuba besinokwenza okwethu ngesikwenze kwadala. Ndikufundile kwavakala iNkosi ithe, akukho ngamandla, akukho ngabukroti, kodwa kungomoya wam, itsho iNkosi. Yinto eyenzekayo le ngemini apho ibandla lomnqophiso omtsha lafunyanwayo. Bathandekayo, ngoku sisondele kwimeko enye, kumava amanye. Ubona imbonakaliso enamandla enye yomoya oyingcwele, kwaye kumele sithwale entliziyweni zethu ukholo olucikitwe ngokweBhayibhile lwenyaniso, ukuze kungabikho kuchasa nje nokuncinci ngaphakathi kwethu, kodwa ukuba sithi ngenhliziyo epheleleyo singqinelane nayo yonke into ebhaliweyo kuzibhala. Kwizenzo isahluko sesibhozo, amava uPhilip waba namava ngeento ezikulu kunye noThixo. Ngokunjalo kunye nawo bathe baba ngamakholwa, imiqondiso emikhulu nezimanga zenzeka. Kodwa jonga, zange amiselwe nguThixo ukuba aqhubeke mkanyana njengoba uYohane noPetros babephayana njengomvangeli. Ulungiselo lwakhe yayikushumayela ivangeli, abagulayo babe namava ngempilo yabo babhaptizwa. Kwakunjalo ke iphele lapho. Singavuya sibe njani ukuba akekho umntu wayesenza yonke into, kodwa uba uThixo wahlulahlula izipho nolungiselo kulo ibandla. Kungenjalo abapostile, umpostile angathi andidingi mvangeli, umvangeli athi andidingi mpostile. UThixo ubeke ulungiselo ebandleni. Ukuba sithe sabekwa nguThixo, qala sizawuqaphela ukuba ngokunjalo siyabadinga abanye abazalwana uThixo abathumileyo, kwaye asikhola abasenze yonke into. Ngaba siyiqondile yonke naleyo into, uThixo wahlulahlule ngale ndlela emzimbeni wakhe ukuze wonke umsebenzi wenziwe. Kodwa ndiyacela, hayi ngumntu omnye kodwa ngabo bonke abo bathe bamisela ukuba benje njalo. Ithi apha kwizenzo isahluko sesibhozo umqolo weshumi nesihlanu, abathi bona bakuhla babathandazela ukuba bamkele umoya oyingcwele, kuba ebengekaweli namnye kubo, babebhaptizelwe nje kodwa egameni lenkosi uYesu. Bandula ukubeka izandla phezu kwabo, bamamkela ke umoya oyingcwele. And then he suddenly wanted to have such a gift. Lemekwa ayicaciswanga kwinkcukacha apha, kodwa abanye babona ukuba ngawo ukuthululwa komoya oyingcwele izipho zomoya zanikwa. Emva koko ngesaquphe wayefuna uba nesipho esinjalo yena ngokwakhe. UPetros wamkhalimela wathi wayegcwele inyongo nobukrakra, kwaye usekubotshelweni kokuchasana nomthetho. Kumqolo wamashumi amabini anesithathu, qala inguquko bhaptizo bakokubhaptizo lomoya, ilolo hlobo ulungelelwano. Ngamanye amaxesha kungatshintshwa uba uThixo uyakhokela, ayikho enye into ngaphandle ngokubhaptizo. Liyakwazi nokuza phambi kobhaptizo lwamanzi. Inye ke into eqinisekileyo ukuba bhaptizo lwamanzi lalandela. Ngoko sinayo ke loo nto. Kwizenzo isahluko seshumi umqolo wamashumi mane anesine, Kwizenzo isahluko seshumi umqolo wamashumi mane anesine, uthe ke akubona ukuba usawathetha uPetros la mazwi, wasuka wabawela umoya oyingcwele bonke ababeliva ilizwi. Amangaliso amakholo lwaluko olwaluko onke abeze noPetros ngokuba isipho somoya oyingcwele sathululwa naphezu kwentlanga. Isipho somoya oyingcwele kuba aziva zithetha ngalwimi zimbi zimenza mkhulu uThixo. Apha asijongananga nebandla elibhaptizelwe ngomoya, apha sijongane nabantu ababe batsha ekushinyayelwe kubo kokuqala, ababhaptizwayo ngomoya. Soloko ke ingcaciso ecacileyo yinto eyenzekayo kuba babe bava bethetha ngalwimi zimbi bemenza mkhulu uThixo. Ngoku waphendula uPetros ukuba kukho unako yini na ukuthintela amanzi kuba bangabhaptizwa aba bamamkeleyo umoya oyingcwele kwanjengathi nje. wamisa ukuthi mababhaptizwe egameni lenkosi baza bamcela ukuba akhe ahlale iintsuku ezithile. Eli lilizwi likaThixo elingcwele, kanye kwakhona ndithanda ukwenza esi sicelo. Jika umke kuyo yonke into abantu abakholwa ukuyenza, kuzo zonke izithethe na yonke into engavumelaniyo nelizwi. Masiqinisekise ukuba ukholo lwethu, ubomi bokholo lwethu luhambisana neBhayibhile, kwaye ngokuqhagamshelana nobhaptizo lomoya silindele into abazana bethu noodade baba namava ngayo xa bamkela okufanayo. Ingabe uyavumelana nako oku? Ayikho enye indlela. Ingabe ulindele mna ukuba ndishumayele ivangeli eyahlukileyo ngaphezu kwale yashunyalwa uPetros noPaulus? Ngokuqinisekileyo, hayi, akunjalo. Ngoko ke vuya ukuba inyaniso ehlambulukileyo, inyaniso yowupostile, ithe yabekwa phezu kwesiphatho sesibane kwakhona kwesisukulwana. Vuya kuba singaba namava kunye noThixo ngokutsha, kwaye ndiyaxelela asinawuhamba singaphethanga nto. UThixo uza kungqinela ilizwi lakhe, akanawukwenza ngenye indlela. Kumele ukuba abe nawo bokugqibela, enze ngendlela awenzayo kwabokuqala. Kuphi na apho ukholo lwethu kumele luphumle khona ngokuqinisekileyo, kunjalo silindele imbuyike ukubuyiselwa kwento zonke njengoba isithembiso satshoyo, namaxesha okubuyiswa kwento zonke namaxesha okuphumza vele enkosini. Yonke into ibandakanywe kuloo nto. Imilomo yethu isazawuvakalisa izinto ezinkulu zikaThixo, amalwimi ethu asazawuba senkonzweni kaThixo. UThixo uzawuba nabantu emhlabeni, ibandla lamazibulo eligcotyiweyo ngomoya oyingcwele, laxhotyiswa ngamandla vela phezulu, ukuze sikwazi uba namava ngokungqinelo lwelizwi lakhe. Kwizenzo isahluko seshumi elinanye umqolo weshumi elinesibini iyasixelela nguPetros othethayo apha. Kwizenzo isahluko seshumi elinanye umqolo weshumi elinesibini, wathi ke umoya kum mandihambe nawo ndingathandabuzi into. Bahamba ke nam nabazalwane bothandathu sangena endlwini yendoda leyo. Yasibikela kananjalo ukubona kwayo isithunywa sezulu endlwini yayo. Esemayo sathi kuyo, thuma amadoda eYopa ubize eze uSimon ogama limbi linguPetros, oya kuthetha kuwe amazwi osindiswa ngawo wena na yonke indlu yakho. Ngekaloku ekuqaleni kwam ukuthetha, umoya ongcwele wabawela njengoko wasiwelayo nathi ekuqaleni. Ayikho enye indlela, kumele ishiyeke ile ndlela. Sithethile ngako oku apha ixesha elithile elidlulileyo. UMoses waxelela ukuba khangela uba wenze yonke into ngokwendlela oyiboniswe ngayo entabeni. UNoah wenza yonke into ngendlela owaxelelwa ngayo. UThixo unendlela yokwenza. UThixo unebandla elikhoyo langaphambili, kwaye indlela enye isabhekisele kuthi kule mini nesi sigaba. Asinakwenza ngenye indlela. Mandongeze ndithi asifuni ukwenza ngenye indlela, asifuni ukuziqhatha, kodwa sifuna uba lapho abazwane bethu bakhoyo abo bathi baba namava kunye noThixo. Kodwa mamela, umoya ongcwele wabawela ngendlela awasihliwela ngayo ekuqaleni. Nalo ke inqaku apho uPetros uthi wayephakathi kwabalikhulu namashumi amabini ngomhla wePentecost, bakoku uthi bamamkela umoya ongcwele ngendlela esawamkela ngayo ekuqaleni. ngaphandle kokuba ngathiwa apha kanye ngendlela enye ukuba thina sithe samkela umoya ongcwele kanye ngendlela awamkelwa ngawo phayeni ekuqaleni ngemsebenzo enye ngemiqondiso eminye ngakonke ukulungiswa uThixo akwenziweleyo ngendlela emangazisayo kwayecinga nje leliphi lizwi uPetros wayecinga ngalo ngela thuba. Uyakutsho apha kumqolo weshumi nesithandathu, ndakhumbula ke izwi lenkosi lokokuba ibithe, uqaphele, zangacinge ngento eyayithethwa ngomnye umntu, wakhumbula izwi lenkosi. Xa kufikwa kumava eBhayibhile sonke kumele sicinge ngelizwi lenkosi, sibuze umbuzo ba ngaba sithini isibhalo nangale nto. Emva koko sizawuba nempendulo kaThixo, kungenjalo sizawuba neempendulo zabanye, kodwa sikufuni oko, sifuna impendulo kaThixo. Ngoko ndakhumbula ke izwi lenkosi, haleluya, makabonge uThixo. Ndifuna uba namava ngemini kule ndawo apho sonke sakhumbula izwi lenkosi, izwi elivela kumprofeti Yoweli, izwi elivela kumprofeti Isaya, izwi elivela kumprofeti siubani uZakariya, izwi elivela kuzenzo isahluko sesibini kumqolo weshumi nesibhozo shumi nethoba. Basikhumbule izwi loThixo wethu, bangapha bafuna loo nto ukuba incwadi yezenzo iphindwe futhi. Ndayifunda kakhona kanye kwakhona apha kude kube sekupheleni. Ndakhumbula ke izwi lenkosi lokuba ibithe, uYohane okunene wabhaptiza ngamanzi, kodwa nina niya kubhaptizwa ngomoya oyingcwele. UYohane wabhaptiza ngamanzi njengoba sifundile, kodwa ithi uya kunibhaptiza yena ngomoya oyingcwele nangomlilo. Ngoku siyabona kuba kwincwadi yezenzo kukho kakuhle kakuhle umfanekiso ocacileyo oqondakalayo kumntu wonke ofuna ukuwubona, kwaye unoluyolo lowo unokuhambisana nako ngokugqibele entliziyweni yakhe. Unoyolo lowo uthi, Nkosi ukuthembisile, ndiyakukholwa, ndiyakholwa, ndiyayikholwa le nto ithethwa sisibhalo. Inkosi yethu yathini kuYohane isahluko sesixhenxe malunga noku nale ndima ithi njengoko satshoyo isibhalo? Yohane isahluko sesixhenxe umqolo wamashumi amathathu anesixhenxe ukuya kwesibhozo, ngomhla wokugqibela la mhla omkhulu wesidlo uYesu wema wadanduluka. Ngoku kwakubalulekile, kwakubaluleke kakhulu, waphakamisa ilizwi lakhe, wakhala kakhulu, bakukho othi anxanwe makaze kum asele. Lo ukholwayo kum njengoko satshoyo isibhalo kuyawukumpompoza umthombo wamanzi aphilileyo iphuma embilinini wakhe. Ngoku unika ingcaciso, kodwa oku wakuthetha ngawo umoya lo babeza kumamkela abo bakholwa kuye, ngoba umoya ingcwele ubungekehli ngokuba uYesu wayengekazukiswa. Yonke into kuhlobo lweBhayibhile, lo ukholwayo kum njengoko satsho isibhalo embilinini wakhe kuyawukumpompoza imithombo yamanzi aphilileyo. UThixo wayefuna ukuthulula imifula emhlabeni omileyo. UThixo ufuna unika imvula nentsikelelo phezu kwembewu yakhe. Ufuna kuthulula, ufuna ukumnika, ufuna uba siyimbewu engcwele. Asina ukuvelisa ke ngoku imbewu ezimbini, imbewu ivelisa ngokohlobo lwayo, yena owamazibulo, thina abamazibulo, yena unyana kaThixo, thina singonyana neentombi zikaThixo. Kwaye uPawulos uyabhala ngokucacileyo kwabaseRoma isahluko sesibhozo ukuba sinomoya njengentlahlela zintanda, kunyanzelekile kumele sibe nawo lamava kunye noThixo size simlandele ngokuthembeka oku kubale kakhulu amava obhaptizo lomoya ayisosiqinisekiso soba wonke umntu angaxhwilwa apho bonyamezela kude kube sekupheleni awuba ulandela uThixo bethobekile kodwa qala masenze isiqalo esilungileyo ukutsho kunye noThixo njengoba isibhalo sisitsho ukuze nathi ngokunjalo siwakhumbule amazwi esithembiso xa oku kusenzeka kuthi ingaba uyakholwa uba kungenzeka kuyakwenzeka ndiyakukholwa mna sidinga nje ukuba sizivule kancinci sithembe inkosi kakhulu simbulele sibekele bucala ukungakholwa kwethu nokuthandabuza ngokulula sithi nkosi wena unguthixo wam ukuthembisile oku ndiyakukholwa kwaye uza kukwenza uzobona ngokumthemba okugqibeleyo nje uthixo wethu kuza kwenzeka kwaye siya kumdumisa ngako oko akusenzele kona emva koko bazalwane nootata abathandekayo xa amava ethu ehambisana kanye nento abazalwane bethu nootata bayenzayo ekuqaleni oh, kuqiniseka okunjani okungena entliziyweni zethu ukuba kusamele sihlole into ethile ukuze isinike isiqinisekiso ngoku laa nto ayikabikho xa ikhona asisadinga uba siyihlole ngoba sinayo kwaye ngenyaniso ndiyafuna uba bonke abazalwane nootate babe namava kunye noThixo ngale ndlela ngako ukuthululwa okunamandla komoya wakhe oyingcwele ukuba athathe ubango olupheleleyo kubomi bethu bonke uba ngenyaniso kungabikho mntu oziphilelayo kodwa ngokuba sife naye savuka naye ngokunjalo singahamba kunye naye sikubomi obutsha simvumele uba asisebenze ngendlela afuna ngayo akukho ngamandla akukho ngabukroti kodwa kungomoya wam itsho inkosi singatsho nje sithi inkosi ethembekileyo kwenzekwa khona thulula umoya wakho phezu kwembewu yakho kanye kwakhona sinike ixesha lokuhlaziywa usixhobise ngamandla avela phezulu kakhulu ngawo umsebenzi uThixo umise phambi kwethu kuye inkosi yethu ethembekileyo bekho yonke imbeko lonke udumo lonke uzuko ndiyakholwa ngayo yonke intliziyo yam ukuba umtshakazi uzawugcwalisa umtshakazi wakhe ngobomi bakhe gxeba umyeni ogcwalisa umtshakazi wakhe ngobomi bakhe njengoba kubhaliwe intetho iyawuzaliseka ethi umoya nomtshakazi uyawuthi yiza umoya nomtshakazi uyawuziswa uyawuvumelana ngokugqibeleleyo aze angqinele ilizwi likaThixo inkosi yethu ithembekile isinikile izithembiso iza kuzizalisekisa udumo nozuko kulo igama lakhe elingcwele amen masimeni siyibulele inkosi sonke ngubani nekoras elinokungena kakuhle iza ngokuvela phezulu iza uvela phezulu iza moya wenkosi khawuleza uvuthuze oh musa uhlala kude khawuleza uvuthuze oh musa uhlala kude mlilo ongcwele ye ihlela phansi wena uxabisekile kuthi sipho sasemazulwini uqabisekile ukuthi sipho sasemazulwini konke sonke sibhaptize ngokuvela phezulu lamalangatye angcwele abonwe kuthi lamalangatye angcwele abonwe kuthi bawethu osemazulwini ndiyakubulela ngokuvela enhlizweni yam ngalo ilizwi lakho elixabisekileyo elingcwele othe wena waligcina uligcinela thina kude kube yile mini Nkosi ethandekayo hayi kuphela ilizwi nalonke izithembiso zalo kodwa ukunjalo namava amanye esiwalindeleyo nathi esiya kuwamkela evela kuwe thixo othembekileyo unguthixo awungomntu singakuthemba singakukholwa singaxhomekeka kuwe Nkosi ethandekayo uzawukwenza yonke into ilunge wena uzawuyenza igqithe ngalo ibandla lakho msindisi othembekileyo andifuni nje ukucela kodwa andifuni ukubulela ndikubulela ngenxa yoba uthe wathumela imvula yangaphambili nje imvula yasemva nje uba uthumele imvula yangaphambili ukuba uyakuthulula umoya wakho phezu kwembewu yakho Nkosi ukuba uyakusinika iilwimi ezintsha ukuze sikwazi ukudumisa sikuzukisa nditsho nangaphezulu ukuze sikwazi ukutywinwa ngawumoya ongcwele kude kube yimini yentlawulelo yemizimba yethu Oh Nkosi uzawukwenza yonke into esadinga uba yenziwe phambi kobubuye sihlangene apha ebukhoneni bakho yangintambiso engcwele ukuxhotyiswa ngamandla akho tywinwa okungcwele bomi obungcwele iziqhamo zomoya izipho zomoya bomi obuvela kuThixo butyhilwe kulo ibandla lakho kuze kudunyiswe kuzukiswe igama lakho elingcwele thuma umoya wakho ngendlela emangalisayo uze ungqinele ilizwi lakho usinike sonke lamava obhaptizo lomoya njengoba kwenzekayo ekuqaleni Nkosi ethandekayo udumo nombulelo unikelwa kuwe namhla ngokuvela enhlizweni zethu wena unesihlwele esiyindimbane esikholwa ilizwi lakho elikhokhelwa ngumoya wakho ingcwele Nkosi ethandekayo sifuna yonke into ukhokhelwa ngumoya ukunika umkhombandlela ngumoya sigcwaliswe ngumoya umsebenzi womoya sifuna yonke into othe wena wayithembisa sifuna ubantu abava ngakho enkosi ukuba singabalela kuyo kwaye kungekudala kuwe thixo usomandla sinika imibulelo evela entliziyweni kanye wakhona ngegolgotha ngako ukuvuka kwabafileyo ngako ukuthululwa komoya wakho ingcwele kakuhle kakuhle ngayo yonke into kwenzeka ngenxa yethu singaba nasabelo kuko masibethelelwe kunye nawe sife kunye nawe singcwatywe kunye nawe onkosi size size kunye nawe kubomi obutsha yanga ungasinika iilwimi ezintsha iintliziyo ezintsha ubomi obutsha umoya omtsha Nkosi ethandekayo sikudumisa sonke siliphakamisela phezulu igama lakho siyakuzukisa thixo othembekileyo buphakamisele phezu kwethu ubuso bakho usinike intsikelo yakho ngokunjalo ndiyakubulela ngayo yonke intliziyo yam ngenxa yentsikelo zalo mhlangano. Haleluya. Uthe wanika ukucaca ebantwini abaninzi, waphendula imi uzahlulahlula phambi kwamehlo ethu ngalilizwe lakho nasentliziyweni zethu ngawo umoya wakho ingcwele. Enkosi ngako oku kosethandekayo, nasi siphelo sohambo lwethu, ubomi bethu, iingcinga zethu, nasi isiqalo kunye nawe Thixo ophilileyo. Siyakubulela, siyakudumisa, sele usebenza ngaphakathi kwethu ngawo umoya wakho ingcwele. Ndivakalisa uloyiso lwakho, uloyiso lweKhalvari. Haleluya. Kwaye ndiyakudumisa ngayo yonke intliziyo yam nangawo wonke umphefumlo wam. Haleluya. Kulo igama lakho elimangalisayo elingcwele. Haleluya. Amen.